Many banda get tem. When that was him, now I pick a sim. Mendo mganga na jiganga, mendo mizim. Hakuna mziki ni makiki umbeatu. Wanarogana pande piki na viatu. Hakuna city hili gamla wawili tu. Juzi juzi kaongeze kawatatu. No, everywhere na minimo. Hey,
ni maneno mikuno.
Hey, if you don't know now, you know.
Money mingi.
Vigembe vigingi, kuna cha msingi. Hakuna shilingi, kuku chinji brother. Yeah baba,
yeah, baba.
Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, ni mawenge. Bandoli naisha tuko usta. Wanabishana kina mama vigenge. Na michambo ya insta viwembe vijembe. Nani bora vingora mabodyguard. Isha kwa vita ni bola ya majimaj. Wanatujola wa trembas Trinidad. Na kula vijola na mola bado mpaje. Stagi tim, nisha sema. Na wadada waigiza cinema. Huku wopa, kule wema. Na mange kimambi ndo nyota ile njema. Mara konki, fire. Mama lisama do Dubai. Softy softy. Wanna go. Wanna kick in a big run in Taki Haya. Scammy go. Sitaki tim. Batim tim. Sitaki tim. Batim tim. Sitaki tim. Batim tim. Sitaki tim. Batim tim. Dem la bongo bana. Autoki bila kiki. Kutoka ni mziki. Kuwa nguo kwanza ndo witi. It's Kamiko. Acha tukaza wanangu. Sinakaza mwanangu. I got my money on them with a black hatcha. We be killing them. Atutagi kubato bato. Misitagi kubato na timzenu bana.